sefika kwakhona bomuntu zabame lothuba lokubanga sisondele sizokuphula-phula nali ibali. Khumbulani kaloku sifikelela kwiindawo ezininzi sihlangane nembuso ezahlukeneyo. Abazali bethu ke soloko besichazela ukuba masiziqoqoshe sicoceke. Ingaba wena apho ekhaya unjani? Umhlobo wethu ke uMisi wayifunda kabuhlungu indlela yokuziqoqosha nokucoceka. Phulaphulani ke nali ibali. Intombazana igama lingumisi. UMisi lo wayesoloko emdaka yonke imihla. Yonke imihla wayedlala kwiphaka. Umama wakhe uyakumva esithi, Misi, ndiyakucela, vasa izandla nobuso bakho utshintshe impahla mntwana wam. Wenza njani wena usoloko umdaka ngolu hlobo? Omnye umntu apha angacinga ukuba uyinto ekumele ilahlwe kumgqomo wenkunkuma kuba umdaka. Mama, wahleka watsho uMisi. Kodwa mama, ndiyakwazi ukuthetha. Kwaye, ndakubachazela ukuba andiyiyo into yokulahlwa, watsho uMisi. Wanikina intloko umama wakhe encinile. Khawuzame ukuhlala ucocekile umntwana wam, ndiyakucela, watsho umama kaMisi. Wazama ke uMisi, kodwa wayethanda ukugrumba esantini, adlale ngodaka. Rhubuluse engceni, abambe bantwana bam, anukise yonke into yayilapho. Akuzange kuthathe thuba elide ukuba aphinde abe mdaka kwakhona. Lwafike ke bantwana bam usuku lwalubekele bucala lwezemidlalo kwindawo yezilwanyana. Wayengakwazi nokuzibamba uMisi engxamele ukubona izilwanyana zasendle. Misi, ayisithi sodwa ke baza kuba lapho, watsho umama wakhe. Ndiyakucela mntwana wam ukuba uqinisekise ukuba uhlala ucocekile. Kwaye ntombi yam, ulungise kwangethuba, watsho utata wakhe. Asifuni ukubambezela abanye abantu, khawulezise ntombi yam. Wazama ke uMisi ukuhlala icocekile, kodwa bantwana bam, warhumba esantini kakhona, wahlala ngodaka, warhubuluza ingceni, ebamba inukisa yonke into afikelela kuyo. Kodwa ke wayilungisile kwangethuba. Sendilungile ngoku tata nomama. UMisi nabazali bakhe bantwana bam ema phambi kwendlu. Umntu oyeza kubathatha ke abase kwimidlalo wafika kwangethuba. Molweni nonke, watsho uLudwe, sitsho inoncumo olukhulu. Sonke ke sakhwela kulaa lori imileyo phaya ngasemlanjeni. Akho mntu uvumelekileyo ukuba athathe indlela emfutshane enqumlayo, siyavana? Watsho ke isolatha amatye amaninzi wayesondele apho. Ingwenya zihlala apho. Lungile ke singahamba, inintsi into niza kuyibona namhlanje. Watsho ke bakhokhela ukuya kwilori leyo, beyokhwela. Bathi ke bakufika kwilori, umama wakhe wamjonga uMisi wathi, oh, mntwana wam, hayi, khawuzijonge unjani? Watsho edanile umama wakhe. Xolo mama. Oh, xolo ntombi yam. Awunakho ukuhlala ecaleni kwam notata wakho. Wancuma ke uMisi, waze yena abantwana bam waya kwisitulo esasilapho emva kwabo. Abanye babantu bantwana bam babonakala bonyusa iimpumlo zabo phezulu. Wahamba wayokuhlala kwisitulo sokugqibela ngasemva apho kwilori uMisi. Bahamba ke bafika kwindawo enothuli. Kwimzuzwana nje imbalwa babona indlovu ezintathu. Wonke ke umntu wakhwaza. Yho! Nazo indlovu! Iphi ikamera? Zadanyaza ke ikamera zithatha imifanekiso. Oh, bantwana bam, wonke umntu wayenwabile apho. Yho, kuzaba mnandi apho, ndiyabona, watsho uMisi. Yahamba ilori ke kwakhona. Kudlu, kudlu bantwana bam, nanga uMisi esiwela phandle edakeni. Logama yona ilori ihamba. Waphakama ke apho, evula umlomo wakhe, zama ukukhwaza umqhubi welori. Kodwa ke kwakukho into yembiza naye uMisi. Oh, jonga, ekugqibeleni umntwana wam. Waguquka uMisi bantwana bam, wabona inqaku enkulu isiza kuyibaleka. Ngoku ndimfumene umntwana wam bendisoloko ndimnqwenela. Yatsho inqaku bantwana bam. Yisa apha. Yisa apha kumama wakho. Yaqhubeka inqaku isitsho. Yamgquma uMisi ngelo vuma lalo mathe yambuza bantwana bam. Hayi, Angu mama wa mwena. Watu umisa. Dina yu mama mna. Hai. So geza ap. Umgena wamu. Ubuge kakanya njenga hamu. Hisa ap. Watu anga umisa bando na bamu. Uwabona kuba. Bubabini bamu daka. Bubabini ke babe kunyulu daka kukala izi nzwa nene. Ukuya intoko. Kora ke ya ilondo kupela. Kupaka loki ngaku ya inama ngini amane. Inoboya. We make ngokukhawuleza umisi. Oh, uxolo, wenze impazamo. Mna, ndiyintombazana. Igama lam ndingumisi. Akazange akwazi ukulinda umisi. Waguquka wabaleka bantwana bam phambi kokuba inqaku ithethe amanye amazwi. Wabaleka wade waxakwa kukuphefumla. Wema kwenye indawo, walaqaza. Waze weva izandla ezingaqhelekanga. Emhlabeni ke phambi kwakhe kwakho oqongqothwana balishumi behleli kubulongwe. Endaweni yokuba bakhase bantwana bam okanye baqengqe ezo bhola zobulongwe, bonke babengqengqe ngomqolo. Imilenze yabo ibhabha emoyeni. Yethi ke indlu lamthi bantwana bam, uyabothusa, uyaboyikisa, ngoku bonke bawile uqongqothwane. Wathuka bantwana bam, watsiba umisi. Kubani lo uthethayo? Ndenze ntoni ngoku mna? Wabuza umisi. Bonke ke bacinga ukuba ububulongwe, yatsho indlu lamthi. Yazi yaphefumlela phezulu emoyeni. Ewe, unuka njengapho. Bathe abaqongqothwane bakusondela kuwe, bafumana ukuba obubo obulongwe buyika kakhulu, bawa. Oh, ewe, banyanisile, andibubo obulongwe mna, ndiyintombazana. Nawe uyandibona. Kwaye ke, ndiyakucela, ungathi nawe ndomntwana wakho ndlulamthi. Yancuma indlulamthi bantwana bam. Ho, kholo, mdaka kakhulu kuba ungabango wam wena. Hambu mke apa. Enkosi, ndiyabulela. Watsho umisi bantwana bam. Baqalisa ke ukushukuma uqongqothwane, bazama ukuguquguquka, bifuna ukuma ngeenyawo zabo, kwakhona kaloku bakhawuleza ukungena ehlathini, bebaleka umisi. Andibagxeki ngokuba bakhawuleze kangaka ukubuyela ehlathini. Yatsho indlu lamthi. Uyanoka ntombazana. Nam, ndiyaziva, ndiyanuka, watsho umisi. Kungcono wenze njalo ke uhambe phambi kokuba kubekho isilwanyana esiya kuthatha sikunuke kwakhona okanye sikuqwenge, yatsho indlu lamthi. Waguquka ke umisi bantwana bam waqalisa kwakhona ukubaleka. Wabaleka ke wade wafika kumlambo wabona urondawul omncinci kwelinye icala lomlambo. Yho, ndiyavuya, watsho umisi. Waze wakhwela kumatye awayilapho ezama ukuwela umlambo. Ngephanyazo ke kwavakala isandi esirhwatshisayo ecaleni kwakhe. Umlambo omkhulu onamazinyo amaninzi uvulwa omkhulu. Yho! Hayi! Yintoni ngoku? Woyika abantwana bam wancincazela umisi. Ungandithi, ndiyakucela. Yavala ke abantwana bam umlomo ngokukhawuleza ingwenya. Hayi! Andisoze ndicinge nokuyicinga loo nto. Yatsho ingwenya, bendizamla qha. Ngamanye amazwi, umdraka ntombazana, uyanuka. Yantywila ke abantwana bam yangena emanzini ingwenya. Yamshiya apho umisi. Wakhawuleza ke umisi kunqumla umlambo, wangena kurondawul, wangena emanzini, wahlamba. Wazisula, wazibanxiba impahla ecocekileyo. Wada ugqiba waphuma phandle, wazobona umama notata wakhe bebaleka ngendledlana eza apho ekhayeni labo. Babebuya ke bevela kulaa ndawo yemidlalo bekhangela yena. Misi, misi ntombi yam, uphi? Wakhwaza watsho umama. Ndilapha mama wam. Watsho umisi bantwana bam ebalandela bengena ngaphakathi. Umama ke notata wakhe baguquka bavula izandla zabo. Mamanga, bamqinisa, bambuza. Kunini sikufuna? Oh, sonwabile xa sikubona ukhuselekile. Watsho utata wakhe. Sonwabile kakhulu xa sikubona ucocekile unobuso obuthandekayo umntwana wam. Watsho umama wakhe. Uhlale ucocekile. Kuyolide yonke ke umisi wahlala ecocekile. Nditsho naxa efika ekhayeni lakhe babefika ecocekile. Wayecoceke ngokwaneleyo. Zange aphinde aphazanyiswe nabantwana babanye abantu abamdaka nezilwanyana ezimdaka. Ngoko ke bantwana bam apho emakhaya. Masihlale sicocekile ngeholide bomontuza. Ukuze singafaniswa nezilwanyana. Liphela apho ke ibalethu lanamhlanje sithembe ukubana ke benilonwabele.
enye ke story power kunali ibali. Ufundela amabali nanini na ufuna. Benisazi ukuba ukufunda nokubalisela amabali abantwana bakho ekhayeni kubancede kubeni bafunde ngcono esikolweni. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi ukufundela abantwana bakho okanye abantwana bakho bona bazifundele, ndwendela ku-www.naliibali.mobi kwimfonofono yakho ephathwayo. Uya kufumanela ke amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Kwaye ke uya kufumana ingcebiso ngokufunda ukuze ukwazi ukwabelana nabantwana bakho ngamabali ukhulisa ke nophuhlisa izakhono zabo. Story power, wazise ekhaya amandla ebali. Khumbula ke ukundwendela ku-www.naliibali.mobi. Uyasifumana ngoku nakuFacebook nakuMixit. Nali ibali. Khangela kaloku uxabangele kwenali ibali olunamabali amnandi kula maphepha alandelayo. KwaZulu Natal kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, kanti ke eGauteng kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, eFree State kuSunday World ngesiNgesi nangesiSuthu, kanti ke eNtshona Kapa kuSunday Time Express ngesiXhosa nangesiNgesi. Apha ke eMpuma Koloni kwiDaily Dispatch ngoLwezibini nakwiHerald ngoLwezine ngesiNgesi nangesiXhosa. Nihlale kamnandi bantwana bamakhaya, ndinithanda nonke bomuntuza.